Gaza. Aye, kinkunze nekamala. Izokumangaza. Aye, kinkunze nekamala. Ithi ngizokumangaza. Ngoba yeke inkunze nekamala. Sonke ibizwa ngamakwela. Ngoba yeke inkunze nekamala. Awuzonke ibizwa ngamakwela. Ngoba yeke inkunze nekamala. Ngoba inkunze yakithe
kahle.
Nashikala kanjani
po. Umathamba sengqele intombini zakwadlangezo. Ugadle kahle wagadla ngepensela abanye begadla ngama AK-47. Umaqanda engwenye ingwenye iqobo layo. 18 wamaqanda mina ngithi Jesus. Oh yes, zofinsizwa zosala ibongo manje. Ngimentabeni ngiphethe iginci zami ezimbili nombala ofanayo ngicabangela mina. Emva kwami khona izabangele primary school. Tho, yacwebezela insimbi bathi sigemegeme indaba kasiphele uma singaphela ngaduma izulu. Nduza abakhwanaza ayifikanga ekhanda zaphelele ezandleni mthwalo wezono zamanye amadoda. Ibhubesi, ibhubesi. Into nayo insizwaka leyo ribe enqutsheni. Kusho mina i-VIP emhlabeni, i-VIP nasezulwini. Ngizophinde ngivakashela futhi erenki yangakithi le-university esangwenongoya. Ibizo-driver bakhona, nabo rank manager bakhona. Usimoho, umaqanda, usibaxuli, inkunzi, uhalakasha. Bese kuba o-driver bakhona ke lapha. Uqopha wasemnambithi, uqhumisa wase-PD, uNtokomvana ongenamngani wasechibini, uNtshebo Oros wasentuzi. OJ, uModla wasentsiwa, uKundu uSkito, uNhlahlake lo wasentuze kwaZimbabwe. Bese kuba uMajora edlangezwe mvunzo, ngiyaphela ke lapha.
Bobby and Kunze, I get a car.